Can I hear celebrations? Nimekuja kusema asante.
Nimekuja kusema asante.
Nimekuja kusema asante.
Nimekuja kusema asante.
Asante kwa wema wako na fadhili zako Baba.
Nimekuja kusema
Jesus. How many are here to say thank you, Jesus? We bless your name, Lord.
We cannot say it is us. It is you, Lord. Come on, shout.